Diego B.
Cabeza de venti Harmisa kuru shawa Nukinda bari njichi Amama yanatandu kanye Ufugi shama ngufa nidiri mita sanske
Diego B.